Amawubo 140:1. Ngikhulule Jehova kumuntu omubi, ngilondoloze kumuntu oyisidlwangudlwangu. Verse 2. Baceba ukuba enhlizweni yabo, insuku zonke baviva impi. Verse 3. Balola ulimi lwabo njengenyoka, isihlungu samabululu siphansi kwezindebe zabo. Sela. Verse 4. Ngilondoloze ezandleni zomubi, ngilinde kumuntu oyisidlwangudlwangu oceba ukukhuba inyawo zami. Verse 5. Abazidlayo bangifihlela ugibe, ngezintambo bendlala inethi, eceleni kwendlela bangibekela izihibe. Sela. Verse 6. Ngathi kuJehova, uNkulunkulu wami wena, izwi Jehova, izwi lokunxusa kwami. Verse 7. Jehova Nkosi yami, mandla insindiso yami, uvikela ikhanda lami ngosuku lokulwa. Verse 8. Ungazivumeli Jehova izifiso zababi, ungaphumelelisi amacebo abo, funa baziphakamise. Sela. Verse 9. Maqondane esihlungu sabangizungezayo, mabamboze ngobubi bomlomo wabo. Verse 10. Amalahle ashisayo mawele phezu kwabo, mabaphonse emlilweni nasemgodini ejuleyo, bangabe savuka. Verse 11. Umuntu wamanga makangamiswa emhlabeni, ubube mabuzingele umuntu oyizidlwangudlangu abhujiswe. Verse 12. Ngiyazi ukuthi uJehova yakumela udaba lohluphekayo nokufaneleyo kwabampofu. Verse 13. Impela abalungileyo bayakubonga igama lakho, abaqotho bayakuhlala ebusweni bakho.